sio kila kitu unauziwa unasema wa sio. Sio kila kitu unaambiwa bei unashtuka. Mm-mm. Zingine kubali. Unauliza gari unaambiwa 4 million unasema wa. Na watu wananunua. Kuna watu wananunua. Eh? So saa zingine tu unajifanya, unatulia unasema, "Ah, 7 million. That's good." Ndio unajua uko na 1000. Lakini sema, "Yeah. That's kind of affordable if you ask me." That's affordable. Ah, gari kama hii unaona vile iko sawa hapo. Mm. Na hapa ni ndani ya Mombasa, ndani ya Kushi Motors. Saa hii, unaona kama saa hii niko Mombasa. Na kabla nitoke Mombasa, lazima nitoke na gari. Hata kama niko na 1000, lazima nitoke na gari, si ndio? Na nitaitoa hapa Kushi Motors, wanauza all types of cars. Nitaonyesha. Yeah? Unaweza lipa cash na ulipe ama ulipe pole pole. Si unaona kwa nini unafaa kuwa na gari? Unaweza lipa pole pole na unaweza lipa cash. Ndani ya Mombasa, karibu sana Kushi Motors. Eh, all the way nitakuwa naonyesha zile magari ziko hapa, so that kama utapenda moja utakuwa unachukua, si ndio?